They call me. Biggie. Breezy. HB Entertainment. The scene. I got joke on street on deck. When you hear this kind of beat, you know what's going to go down, man. Yeah. They can't sing it. I'm over right now. Why not? Why not Biggie Buchinyanja? Yeah. Nimbisi modi marapampa dere na siri za kudia swe mbare swa teore nikauka nimbela che haire mbela kwa che kisiki chifuwa mbo chubaere monga bomu ni bomu kabomu kache fast forward wasa ni kumbio che flow Jesus made moyao ni upanda zina muizi wae mwenye mula ni manja. All I need is one mic, big booty bronca na chiki mopa side. Bali bize wani konkai paparazzi, ili bize ni kopa neza tujet pagulemba shi mwana wa mutonga ni mwana wa muwemba na matumfweku kai juicy ni mpoka, don't come close, lo hate ndeo cha ingere ya bruto mwana baro tufianso, how you gon' fight me ndia ski rambo. Hey, shata na mwana kweaso, ni same kuchako pea ngonga na macho. Ha, nimi season commando, mbwe ya ribaite, nimi fari shanso. You wanna diss, defu nyafe mpondo, umfwa, I'm sick, she walk chapa vok. Street on deck, tona shine, mavoko, wakali ni batine, mwani sonte reko. Kai bakre mpondo, chiva pirate, use, chona broke my shine. In a blow mo, bina on the game, mwanga rasta na dobo, no punchline, using my combo. Monga bola mse pakati pa mendo ma flows yali hard ya onyotoka kendo. Yeah. So there you have it. Big Breezy pan this one. Street to see HP Entertainment da gotcha. Scuffy boys mixtape. About to one half. Wali BK Wakudala Ras Pinto. Yeah. Steven Sabu Championali. Yeah. Biggie! Chris Wado! Nabambia Bashala! We still going further, man! They call me!